Straight out zpushup.com.
This one for you.
Na-na-na-na-na.
I pick you up with a la. Arakira G. Sinizaka ibala mameno nani sungila po. Jifu kwa tabio ine ninakala wina. Jifu kwa tabio ine vanita shabina. Mulungu wa kudali si my ex.
Balova kutule kusha pabondini yeve enzo sova. She made sure wana siba gona njala. Na mutumba mwano bosses menzo nkala wala. Lelo ya balance we see Johnny machinja. Simu oneka oneka mwatisa ngani ninja. Wifi asanduka ex. Mwachila show ya tizo mweya pa kila ma ex. Forgetting all she did for you. Hapa mwachitika ni wala she a fool to you. Mulikuma ya diana sala combo. Ni anywhere life ini jane ini lesson. Yeah.
My ex.
Babile yenze laka na kachopo. My queen and deal with dilemma when so zichaya chopo. I still remember my love in non-stop. Unjito kusila ni kutumila ati busopu. Tika kumana ni mahai hello ya patiali. Na siyonkala hani ati wakuka yupali. Hey, hey blazing what you did to me. Hapana puzila vambili uwa trust is me. Tiwe teacher mvela verse na preacher. Bafeki ni napisha nivamushe niluisha. Yes, tiwe teacher mvela verse na preacher. Bafeki ni napisha nivamushe niluisha.
Siniza kaibala mameno nani sungilapo. Siniza kaibala mameno nani sungilapo. Jifu kwa tabio ine ninakala wina. Jifu kwa tabio ine vanita shabina. Mulungu wa kudali si my ex. Abuelele, komanta wina pita kudala. Iko mazini ngaiwale, wamena tina pita. I hope ukalukumbu kama sobe na ya mene tina chita. Sini za kaibala, mameno na nisungila.
Atumiru weyat,
sini za kaibala.
Tuzi kanji ya zero.
Seven beats.